Style Board.
Mr. Seed again.
Producer Paolo.
My baby ni modalie. Jipe moyo usilie. Wanaulizia wambie. Mimi niko poa. Baby ni modalie, jipe moyo usilie. Watoto wakiuliza wambie, mimi niko poa.
Wasani, na mke wangu ni mwache nani nasikia kulia.